kulekile mkwe wamangina ngana izothe lutho wonke kuleli khaya kulekile mkwe wamangina ngana izothe lutho wonke kuleli khaya ngiphethe inkomo yodwa mkwe wami ngizothe lutho wonke kuleli khaya mina ngiphethe inkomo yodwa mkwe wami ngizothe lutho wonke kuleli khaya umntana kongiyamo wami ngiphila naye wemkhwe wami mina ngenzela konke umntanakho ngiyamondla mkhwe wami ngiyamfundisa wemkhwe wami mina ngenzela konke umntanakho ngiyamondla mkhwe wami ngiyamfundisa mkhwe wami futhi ngenzela konke imali yayinwele ayibalwe emalobolweni
Ati ni fandali, haifa, we malo, wole.